check it out. This piece.
DJ Ari.
The two brothers. Bayeka, bayeka. Uyanga kwa Yesu ndi bayeka. Bayeka, bayeka. Faya kwa Yesu ndi bayeka. Bayeka, bayeka. Uyanga kwa Yesu ndi bayeka. Bayeka, bayeka. Faya kwa Yesu ndi bayeka. Bayeka, bayeka. Nendo kwa Yesu ndi bayeka. Bayeka, bayeka. Sanga kwa Yesu ndi bayeka. Bayeka, bayeka. Nendo kwa Yesu ndi bayeka. Bayeka, bayeka. Sanga kwa Yesu ndi bayeka. Kumamba pagulu kuti mwina zisafuti zanu zimakhala kuti zayenda pomwe zanu akulira zanu aja amabwera mani menyani kasipa amangoti ungolawa ekotumani kasprif utakumachimwa nawo koma kuyanga sukakhala nawo inde zonse zokupanga ndi awo iwe kumasewera ngati bawo pena jabu amafuna kuthana ndi moyo wako njira zake ndi zambiri pena mazela mwanzako utakunjoya ndi zako panopo koma nokumwamba ndi payeka mwamba kulibe zotine ndi awo tikakwelela limozi mapita bale samala paweka konzeka dispensa wafika ndi mauta mvera sono tabwela kuti utachela ukale wachelo ndipomwe ndatela payeka payeka kuyankha kwa Yesu ndi payeka ndati payeka payeka faya kwa Yesu ndi payeka 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 kuyankha kwa Yesu ndi payeka ndati payeka payeka faya kwa Yesu ndi payeka 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 nendo kwa Yesu ndi payeka 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 sanga kwa Yesu ndi payeka 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 nendo kwa Yesu ndi payeka 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 sanga kwa Yesu ndi payeka usamatengeke nazo mukamapanga pagulu usapuzisidwe nazo mukamapanga ndanzanu musamafoile nazo akamapanga abale usamakopeke nazo akamapanga anasi kaya aneba kaya abusa usamakopera nawo zopusa ngati za chabe kaya ndikusa usamatengera momwe adusa ndi mwana wanga ndi bambo anga chimwene wanga uyu ndi sister inde zokuona ndi wapatima izi zanziko koma kumwamba bayeka bayeka kuyankha kwa Yesu ndi bayeka ndati bayeka bayeka faya kwa Yesu ndi bayeka 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 kuyankha kwa Yesu ndi bayeka ndati bayeka bayeka faya kwa Yesu ndi bayeka 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 nendo kwa Yesu ndi bayeka ndati bayeka bayeka sanga kwa Yesu ndi bayeka 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 nendo kwa Yesu ndi bayeka ndati bayeka bayeka sanga kwa Yesu ndi bayeka 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 kuyankha kwa Yesu ndi bayeka ndati bayeka bayeka faya kwa Yesu ndi bayeka 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 kuyankha kwa Yesu ndi bayeka ndati bayeka bayeka faya kwa Yesu ndi bayeka